Yogo on the bed.
True enough, enjoy me, nikiwa nawe. Na moyo tani umekiba kimwenyewe. Baby, basi chesa, chesa, chesa. Nika, nika, nika. Chesa, chesa, chesa. Uwepo wako umejawa na menga thamani. Na upendo wako sitaki upoteze. Baby, basi chesa, chesa, chesa. Nika, nika, nika. Chesa, chesa, chesa.
Cheza, cheza, cheza.